Mzee. Mziki mnene. Hii inchi delikazi waga ni kusaka wera. Kwanza kauna atasha ngazi mjomba hautapenya mwendo kasi upendo nasi. Heshima kwa bendera kauko nami hauko nasi kama ndera cheza mbali. Ati middle class kitu gani nyima rezi ya mwezi kata hadi middle man. Londi na watenga kama Messi akishaji tuma wera. Swizi luga wena jomu na ushuhuda. Cheki buda kasi bunda wera wezi kanikuta labda niwe Makagera. Namba mbili tukishuka na ikinuka kai kubali ma. Mitumba ntazirusha ndani ya city katikati ukikukuta. Top 2020 bila that samahani wera. Kuzifunga na ikigongo kuta niende mali mbali. Na nijita Dr. Ali mganga toka jadi si unajua wera kama kawa kuwa ruga wera kila day kutaka cheda. Monday hadi Friday daily waga wera all weather tuko wera everyday kutaka hela wera tuko wera kila day kutaka cheda. Monday hadi Friday daily waga wera all weather tuko wera everyday kutaka hela wera yela itaweta mambia leta tuko wera zabe kuwateka ukiteleza unapekwa kuitebeba unabebo kitelema ni kutekwa vile mbuku zinasema juu haja huku ndugu waga hizi cheda kaa unazo utaemesha bro hapa kuna chenga pinu utaeleza bila screens my nigga shit hizi street wera waga deja na bila shift cheki kaa una doubt na una bill speaker mtau cheki drugs ni police squeezy hustle liko lit hadi juu ya pulpit mimangando wana preach holy things wera ni kupul sicker than kicks za ki Bruce Lee nigga round hini wera house king ori kati ganji bati niache my G mina dial meat na die sick na die sick do mana kila day na rise tuko wera kila day kusaka cheddar Monday hadi Friday daily waga wera all weather tuko wera everyday kusaka hela wera tuko wera kila day kusaka cheddar Monday hadi Friday daily waga wera all weather tuko wera everyday kusaka hela wera